sasa mimi basi bachela mimi na uwaga majukumu na yapata muziki anatoa maana lazima mke wangu anijali kwa moyo wangu please si utoboe napokuwa niko busy tafadhali usinichukie natafuta pesa siku yetu ya harusi nakupa moyo wangu.